Exclusive from pickwap.com.
Barcelona, the Lion King, J Cash, J Mole, a pile so we in the building. PNC, waiting here pala makasa lopeza MC. Sinifuna ukasizi mbela empty. Fumia kwa madauti uvike pwe chichete kelo. Gansha kukumenye na lelo nganshpete kelo. Umani mbesa munga atiti na choko pokaloni. Raswa ikatundu yanga is
for you alone. Yeah, Isankara your best friend.
Cash check mall
alone.
International
com.